una get tight, kuji entertain au kuficha campaign. Sema walai na unadanganya. Life na joita kukane. Peace of mind, ndo kitu awana. Try kutuliza brain. Na feature white, na lipwa na fame. Najua wanasikia kujimir. Utona disguise, sikianza kufade. Na time, utona to change. Watatry kusema wali kumake. Swange jimake, patience ya mind. Waga ina fail, unaribu vibes. Unatupwa nje, unasikia na light. Na puliza J, najua wanasikia kujimurder.
Days are mine of late. Sote ni holiday. Mula ni long. Nachaka na confidence. Nakimbiza dopamine. Najua kuna consequence. But mula ni long. Days are mine of late. Sote ni holiday. Mula ni long. Nachaka na confidence. Nakimbiza dopamine. Najua kuna consequence. But mula ni long.
Naona my smile, naona my face. Zingine familia, zingine na guess. Blessed vile uwezi amini. Nimeshinda siku mzima na finya refresh. Fresh na rap kama mimi. Hakuna mtu mwingine na try ku impress. Yes, nacheka na nyinyi. Nikicheza ngachini juu nacheza chess. Kwa life ya mine when you guest. Ukitoka jua kuna next. Ukisikia tamaa hiyo ni flash. Ukishiwa jua we ni ex. Niko on my grind ka crusher. Na planadi time ya kurest. Pass buggy side ka Asha. Skia bazio ni Nairobi West.
You just wanna feel something.
Just wanna feel.
Maybe ni mimi ni fema manini. Watiaji ni wengi, maflow ni baridi. Mashow ni wazimu, madola ni mingi. Nkidai na izabini, ni bini. Ukishaka tasimu, shashi kaingine. Mwaka imejaa kwa flyer. Ni mimi. Show na kakitu. Na ujaona takitu. Maybe ni mimi ni fema manini. Watiaji ni wengi, maflow ni baridi. Mashow ni wazimu, madola ni mingi. Kwa flyer ni mimi.
Days are mine of late. Sote ni holiday. Mula ni long. Nachaka na confidence. Nakimbiza dopamine. Najua kuna consequence. But mula ni long. Days are mine of late. Sote ni holiday. Mula ni long. Nachaka na confidence. Nakimbiza dopamine. Najua kuna consequence. But mula ni long.
Thank you.